ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mudukurikira kandi kuri Facebook no kuri YouTube kuri radio yacu, hamwe no kuri site yacu w3 radio yacu voa.com. Muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, no mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere mbahe ikaze mwe mwese muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika, by'umwihariko mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi, aho mwaba mudukurikira hose. Muri tugeze muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Umwuga w'itangazamakuru usaba ubushakashatsi, gusoma cyane, kubaza, gushakisha ubumenyi hafi ku bintu byose. Muri iki gihe ikoranabuhanga rya internet, imbuga nkoranyambaga, imiyoboro y'ubumenyi n'ubushakashatsi yifashishwa n'abanyamakuru yariyongereye kwaguka kuruta uko byari bimeze hambere. Ibi byose rero bigasaba gusoma, gusesengura no gukurikirana. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twabatumiriye umunyamakuru ushobora gukora ibyo byose nyamara abana n'ubumuga bwo kutabona. Leonidas Ndayisaba niwe umutumirwa wacu uyu munsi. Bwana Leonidas Ndayisaba, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Geoffrey Mutagoma, ndabashimye ko mwangize umutumirwa w'uyu munsi.
Nuko rero reka mu gutangira ikiganiro cyacu ngusabe ubanze wibwire ku buryo uburambuye abateze amatwi ikiganiro muri sanga. Leonidas Ndayisaba ni muntu ki?
Murakoze. Leonidas Ndayisaba ni umuntu ufite ubumuga bwo kutabona, akaba ari umunyamakuru nk'uko mwabivuze, umunyamakuru wabigize umwuga. Nkaba nubatse, mfite umugore n'umwana umwe, nkaba ntuye Kigali. Nkaba narize amashuri abanza mu kigo cy'Igatagara cy'abafite ubumuga. Ubumuga bunyuranye, nubwo njyewe ari ubumuga bwo kutabona, ariko habayo n'abandi bafite ubumuga bw'ingingo cyangwa se n'ubundi bumuga bunyuranye. Nkaba amashuri yisumbuye narayize mu ishuri ry'i Gahini, Groupe Scolaire de Gahini, kuva mu mwaka w'1997 kugeza muri 2002. Hanyuma nkaba narize kaminuza mu ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho i Butare kuva muri 2008. Nkaba mfite impamyabumenyi ya lisansi. Ubwo muri make navuga ko Leonidas Ndayisaba ari uwo nguwo. Nkaba narakoze mu itangazamakuru nk'uko mwabivuze, ku maradiyo anyuranye. Kuva i Butare niga, nakoze kuri Farusi, hanyuma nza gukora kuri radiyo yitwa City Radio, ayo yose ni amaradiyo hano mu Rwanda. Nga kuri City Radio, njya kuri radiyo yitwa Voice of Africa, ni radiyo y'abayisilamu hano mu Rwanda. Hanyuma mva kuri radiyo ya Voice of Africa, nkorera radiyo Isango Star, nayo ni ya hano mu Rwanda. Ndumva muri make kariyeri yanjye mu itangazamakuru ari aho ngaho mperuka gukora. Ubungubu ntaho navuga, nta gitangazamakuru negamyeho muri iyi minsi, ariko gukora umwuga wanjye isaha n'isaha sora kugiraho nakorera muri make ndumva ari byo ngibyo keretse wende bindi ndanagenza kugenda mbisubiza uko iminota iza kugenda yicuma.
Nibyo koko turacyafite umwanya muri iki kiganiro, ariko nanone sa nkongera dusogongeze inyota yo gukunda itangazamakuru, wayitangiye ute, wayitangiye ryari?
Inyota yo gukunda itangazo kanini yaturutse ku kuba kuva mu buto bwanjye naragiye nkundishwa umupira w'amaguru, hanyuma nkumva ko abanyamakuru bari kogeza imipira inyuranye. Ndabyibuka turi muri kigo cya Gatagara aho twakurikiranaga radio cyane, twumva abakinnyi bakina, nubwo natwe twakinaga bijyanye n'uko abafite ubumuga bwo kutabona hari umupira twakinaga umupira w'amaguru ariko urimo inzogera. Hanyuma mbyiruka rero numva abanyamakuru ba kera, hari abanyamakuru bitwa ba Karinda, bitwaga ba Kabendera Shinani, abitwaga ba Rwakana Gaspari n'abandi banyamakuru banyuranye, ariko nkajya nizamo nkanakurikira n'amaradiyo mpuzamahanga. Ndavuga cyane cyane ku mupira mpuzamahanga, hari radiyo nakundaga cyane gukurikira yitwa Afurika nimero 1, hakaza RFI, hakaza BBC. Kuva muri primeri kugeza muri secondaire nkunda umupira, numva umupira, numva amaradiyo. Hanyuma nza kwiga ishuri ry'indimi, nize ishuri ry'indimi mu gihe tugiye kujya muri kaminuza, bijyanye n'uko nakundaga umupira w'amaguru, numva ngize icyifuzo cyo kuzaba nanjye umuntu wasisengura, umuntu wavuga, wakora ibiganiro by'imikino, kuko numvaga ariyo pasiyo yanjye, numvaga aribyo biri imbere kurusha ibindi. Cyane cyane ko nta nubwo nanakwirengagiza ko kuba nagize n'izo ndimi nabyo byanse, cyangwa se no kuba ntarumvaga ibijyanye n'imibare za fizike, nabyo byatumye numva aho nabihungira hari mu itangazamakuru. Ariko nanone nkafashwa no kuba narumvaga nkunda itangazamakuru ry'imikino, ari byo nanubu kugeza ubundi.
Muri make no kuvuga ko wabaye nka yafi bajugunya mu mazi, uhita ubasha kubona aho ufite imbaraga cyangwa se urukundo rw'ibyo uwashakaga gukora. Bwana Ndayisaba, umuntu yakwibaza ati iyo nzira yose watubwiye, haba muri kaminuza aho wize ukabona ukagira naho ubona lisanse, haba kora mu radio wakoraga, byose ni ibintu nk'uko twabivuze dutangira bisaba ubushakashatsi, bisaba kubaza no gushakisha ubumenyi hafi ku bintu byose, ni ibintu bisaba gusoma, ni ibintu ubundi byakabaye bikorwa n'umuntu twavuga udafite ubumuga bikamworohera kurusha. Ibanga ryawe kugira ngo ushobore kugira kuri ibyo byose kandi utabona uwabigenje ute?
Ntabwo wenda navuga ko hari ibintu bihambaye cyangwa se ibindi banga ridasanzwe mfite, ahubwo ni ugukunda ikintu, kugira ubushake kumva ko ukunda ikintu kandi ukakijyamo wese. Imbogamizi zo ntabwo zabura nk'umuntu ufite ubumuga, birumvikana, haba kuva mu mashuri nagiye nigamo hari harimo imbogamizi, kuko nk'uko ugeze kubikomeza aho gitangira ikiganiro, uko ikoranabuhanga rigenda byaguka, ahanini twebwe twagiye tugira imbogamizi y'uko ku bantu bafite ubumuga byasaga naho rigenda dukererwa kurigeraho kwa. Kuko ndabyibuka ubwo twari turi muri mu turangije amashuri yisumbuye, kugira ngo umuntu ufite ubumuga bwo kutabona abe yakoresha kuntu, byari ibintu bigoranye. Ubwo rero uko imyaka yagiye yicuma, twagiye duhatana n'izo mbogamizi, kandi uretse n'iryo koranabuhanga nabwo, kugira ngo uzabone ibitabo byanditse mu nyandiko ya Braille abafite ubumuga kutabona bakoresha, ari nabyo bakafisha bakora ubushakashatsi, cyangwa se twakagombye kuba twari kwifashisha kugira ngo tumenye byinshi, tugire reference, tugire ibyo twireferaho. Byaragoranaga, ariko hamwe no gukomeza kumenya gushaka, kugira ubushake no gukunda ibintu runaka, twakomeje kurwana nabyo kugeza aho tugize amahirwe noneho ikoranabuhanga riradusanga, riza kubyoroshya. Tubona kompyuta zirimo ama software yorohereza abafite ubumuga bwo kutabona, dushobora kugera kuri interineti, aho nanjye nari mfite uburenganzira cyangwa se ubushobozi bwo kuba nakora ubushakashatsi, haba kuri ayo makuru y'imikino navugaga, haba ku bijyanye n'ubundi bushakashatsi burebana n'ibyo nigaga. Nanone kuko ntago njya nkunda kugira abantu ntago twitangazamakuru twizitangazamakuru y'imikino, ahubwo nuko imwe na rimwe w'itangazamakuru cyangwa se w'igikintu noneho ukagihuza n'icyo ukunda, agashami k'ibyo ukunda kakaba ari ku influencer byatangazamakuru wize, ariko ubundi ntabwo twitangazamakuru y'imikino. Ubu rero hamwe no kwikoranabuhanga natwe byagiye byaguka, nanjye nagiye moroherezwa mu kazi ku maradiyo nakoragaho akazi kanjye nkakora neza, ndetse we no mu ishuri ndatsinda neza kuko ntago muri za nzego z'impamyabushobozi zibaho iyanjye ntago ari iyanyuma, njyewe ni distinction nagize. Ubwo rero kandi hari abanyimbaro yanjye bagize satisfaction, bivuze ko mu by'ukuri nanjye nashoboye kugerageza kwifashisha ibyo koranabuhanga nubwo bitari byoroshye ngera ku byo nagezeho kugeza ubu ngubu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umutumirwa wacu ni bwana Leonidas Ndayisaba, umunyamakuru ufite ubumuga bwo kutabona. Bwana Ndayisaba, rero iki kiganiro ntabwo ari cyanjye nawe gusa, ahubwo tujya tunanyuzamo tugaha ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo batange ibitekerezo cyangwa bagire ibyo babaza. None unyemerere twakire uwa mbere uri ku murongo wa telefone, Eric Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ego ndabashimiye kuba mwaduhaye kano kanya.
Ye, urahagana he Eric?
Ndabashimiye Eric Ibujumbura.
Urabaza cyangwa uratanga igitekerezo?
Ni igitekerezo ndaringoma na mukeze kwanza ukuntu umuntu atashobora kubona ariko akaba ariko akora ibirorego nk'ibyo byema n'ukuri turamukeje rwose, hanyuma abandanye yitaho uwo mwuga akomeshe amakuru byema gihe byanahangaze rwose maze gusobanura inkuru byema umuntu atabona ariko atanga ama information byema ndamukeje rwose, hanyuma abandanye akiramwo ingufu kugira n'abandi boba bari nyuma yiwe byema babandanye byema bamusapotinga byema. Ni ikintu gitangaje rwose byema abyitwarike rwose n'imana imujye imbere byema byatumye byera rwose byema nabyo byanezeye rwose nicyo kibunatiye ponsinga byema kubwira mushobe kumpamagara byema ndamukeje byema felicitatio byema felicitatio.
Urakoze cyane Eric, ugira umunsi mwiza aho ngaho i Bujumbura mu Burundi. Eko hano hari n'undi wanditse Kwizera Aimable ati Leonidas ni umuhanga cyane, ahubwo twaramubuze muri siporo yaradusetsaga cyane, ni umufana wa Kiyovu ukomeye cyane, nakomeze arambe ndamukunda atubwira ahubwo ahasigaye aba. Leonidas usigaye ubahe?
Nibyo natagiyeho mvuga ntaho nagiye ndahari mu mujyi wa Kigali itangazamakuru naryo ndimo, nubwo nta itangazamakuru ndi gukoraho, ariko ni bya bindi bijyanye nyine n'ibibazo biriho muri iki gihe bijyanye n'umurimo, aho usanga ko umurimo bigorana, nubwo nta n'uwakwirengagiza ko n'itangazamakuru byo mu Rwanda naryo byifite imbogamizi ahanini zishingiye ku bukungu, nabyo nta wabica ku ruhande kuko ni ibintu bizwi, aho kugira ngo ubone igitangazamakuru ukorera gitume ubeshaho umuryango nawe ubeho utunge wihaje ibyo ukeneye muri iyi minsi nta wabica ku ruhande nabyo biragoranye, ari nayo mpamvu kugira ngo rimwe na rimwe umuntu akore mu itangazamakuru muri iyi minsi cyangwa se agire igitangazamakuru ajyaho bikagorana, yewe ari nabyo binavamo yuko rimwe na rimwe usanga umunyamakuru uyu munsi ari ku gitangazamakuru, nyuma y'amezi abiri yagiye ku kindi, nyuma y'amezi atatu yagiye ku kindi, awabice ku ruhande imbogamizi z'ubukungu nizo genda zituma rimwe na rimwe itangazamakuru mu Rwanda, nubwo umuntu aba yarabyize nubwo ari byo ari wo mwuga we, rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa akamara igihe atari kurikora.
Ye, mukanya turajya ku murongo wa telefoni twakire undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika uhari, ariko nendaga kukubaza ikibazo nakikubajije usa nk'ugisubiza, ariko numva haracyariyo ibintu biteye amatsiko. Nk'ejo twavuganye uvuye kureba umupira, ngira ngo umupira iyo ugiye nko ku kibuga cyangwa ahantu hari kubera umukino ubasha kuwukurikirana ute?
Mu by'ukuri nicyo ni ikibazo abantu benshi bibaza, ariko umupira w'amaguru kuri stade uko ngukurikirana ahanini mba ndi kumwe n'abagenzi banjye dukorana mu mwuga w'itangazamakuru cyangwa se twabanye ahantu henshi muri iryo tangazamakuru bakagerageza kumbwira ibiri kuba mu kibuga, ariko nk'uko natangiye mbivuga hamwe n'uko ibintu byo ku mupira w'amaguru mbimazemo imyaka myinshi kuko nabivuze natangiye ndi umwana mfite imyaka 7 muri primaire, ngenda mbikurikirana, ngenda numva uko abandi basesengura, ngenda numva uko abakinnyi bakina. Mu by'ukuri mba numva bindimo nubwo mba ntari kubireba, ariko y'abakinnyi bakina, y'abafana bafana, iyo abasesengura turi kumwe nabo barabisesengura nkamwumva nanjye bindimo, nta rindi banga ndi kumwe n'abandi bantu bakamfasha gusesengura nkanasoma biensiri. Nubwo ku kibuga nyine ho nta gusoma, ndi kuvuga wenda mu yandi makuru ku kibuga nifashisha abandi banyamakuru cyangwa se n'abandi abatoza baba hari abakinnyi baje kureba, ndetse muri rusange nuko nguko ibiri kuri stade mbikurikirana.
Ibyo gusoma turabigarukaho mu kanya gato, ariko reka tubanze twakire Jean Pierre Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ya, urabumva?
Urahagana he Jean Pierre?
Merereye Ikaduha Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.
Amakuru iki aho ngaho Ikaduha?
Ani Kaduha hari imvura nyinshi cyane.
Haracyakonja?
Harakonja cyane bizeza.
Nuko rero ni ikibazo cyangwa ni igitekerezo ufitiye umutumirwa wacu?
Ni igitekerezo mfite.
Yego, komeza.
Iya na kontu. Umutumirwa natwe ajya aza nk'ano Nyamagabe ngo adusure atugezeho ikiganiro natwe tubashe kuba twavugana, kuko natwe hano haba hari ababana n'ubumuga batabasha no kubona iyo myitozo ngo bayikore bitewe n'imiyoborere hano. Usanga n'ibibuga nta kigenda, ugasanga natwe ubwacu turi bazima tubona n'uko twakora n'imyitozo ngo dusangirire hasi, nko muri iyo myaka 7 yatangiye asesengura cyane. Usanga hano hari abana benshi bafite impano ariko batabasha kuyigaragaza. Urumva ko dushatse mwadufasha natwe tukareba ko hari icyo twageraho, kandi ari we noneho ubidufashijemo byakumvikana cyane.
Mu kanya ndamuha umwanya agusubize, ariko ndagira ngo mbanze nse n'ukubaza gato. Wari uvuze uti bitewe n'imiyoborere, nabwo imiyoborere yaho ngaho ishyigikira ifasha ababana n'ubumuga?
Urebye ntabwo ari cyane, ntabwo ari cyane, birakorwa ariko ntabwo byitabwaho cyane. Mwajya muza mukanadusura mukareba nkatwe b'abambasaderi noneho ubusanga turabavuganira ariko ntabwo byumvikana. Babasha kubyumva ngo babishyire mu bikorwa ni ukubyumva gusa, turabivuga bikamenyekana ariko ntabwo babishyira mu bikorwa.
Usanga nk'ababana n'ubumuga aho ngaho by'umwihariko bahura n'ibihe bibazo Jean Pierre?
Ni ukuvuga amafaranga yabo hari igihe aza nayo ntabagereho, yabageraho akabageraho ari ibice, ugasanga nta na rimwe mu kwezi babahamagara basi ngo bakore inama. Ubwo ngubwo niyo nama yazaba bakabagora cyane. Ubu wava hano Ikaduha ukajya i Musange uri nta kuguru ugira, uragerayo ute? Ntubona umfite mukecuru utabona rwose, uba usanga ehe ni birebire naho.
Oya tobora
ibire uriya mushaka mwajya mutuvuganire. Iyo twavuze usanga batwikoma, niyo mpamvu tuba twatuje cyane, keretse wenda turi kumwe tukabivuga byose ibirebire cyane.
Jean Pierre, urakoze cyane kuganira n'Ijwi rya Amerika.
Ego.
Bwana Leonidas, wabyumvise ibyo Jean Pierre yavuze? Leonidas, uranyumva? Reka tugaruke mu kanya gatoya, ndumva umutumirwa wacu tutamufite, turagaruka mu kanya.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ku bagitangira kutwumva. Ikiganiro turimo ni ikiganiro muri sanga. Uyu munsi twaganiriye n'umunyamakuru Leonidas Ndayisaba, n'umunyamakuru ufite ubumuga bwo kutabona ariko akaba akora umwuga w'itangazamakuru. Ugana Leonidas Ndayisaba, sinzi niba wari wabashije kumva ibyo Jean Pierre yavuze.
Nabyumvise Jean Pierre wikaduha.
Nuko urabivugaho iki?
Icyo navuga nabyo bisa naho bikubakubiye muri bya biganiro dukora ahanini, aho ku maradiyo tuba tugomba gukora ubuvugizi tuvuganira abaturage ahantu hatari infrastructure cyangwa se ibikorwa remezo by'imikino. Ubwo naho ikaduha wenda umunsi nagize indi opportunite yo kugira igitangazamakuru nkoraho, ubwo namusezeranya ko hari muho umuntu yakorera ubuvugizi byaba na ngombwa wenda akajya kuri tele akareba koko akaganira n'abayobozi ni iki kibura kugira ngo habe haba ibikorwa remezo, kuko twese twemeranya ko ahantu hatagira siporo cyangwa abantu badakora siporo haba hari icyo babura mu buzima. Kandi ndabyibuka kuri Sarusi, nkiri kuri Sarusi ibyo bice n'ubundi twabigeragamo tukagerageza kuvuga ku bijyanye na siporo muri ako gace. Ubwo rero icyo namubwira ni uko wenda ninongera kubona igitangazamakuru nkorera cyangwa se no ku ubungubu n'itangazamakuru ryaradutse no kuri za Twitter hose dushobora kwandika no gukomeza gukora ubuvugizi tukareba ko wenda hari icyahinduka hariya nawo hakagira ibikorwa remezo bijyanye na siporo.
Ariko rero nkigufite ku murongo wa telefone, wenda ne no gutegereza kugira ngo tuze kubivuga ku munota wa nyuma. Wumvise ko Jean Pierre avuganya amarangamutima rwose ababaye, ngira ngo telefone yari yacitse. Yavuze ati ndetse na mama abana n'ubumuga bwo kutabona, yabivuze rwose ababaye. Nkubajije nkawe wagize umuhate wo gukora ibyo byose, niki wabwira abo ngabo yavugaga ko batita kugufasha ababana n'ubumuga muri rusange? Gira icyo babwira.
Icyo nababwira ni uko mu by'ukuri bakwiriye guhindura imyumvire, kuko icyo ni ikibazo kitari kaduha gusa, navuga kikiri mu Rwanda nubwo hari ibigenda bikorwa kugira ngo imyumvire ihinduke. Icyo nabwira abantu bose rero baba bafite abana bafite ubumuga cyangwa se turetse n'abana n'abantu bakuru, ni ukumva ko n'umuntu ufite ubumuga ashoboye kandi kuba yagira icyo akora. N'abantu bose haba mu nzego za leta, abakuru, inzego z'ubuyobozi, inzego za sosiyete sivile, mbese sosiyete nyarwanda muri rusange, bakumva ko umuntu ufite ubumuga nawe yakora kandi ashoboye, hari umusanzu yatanga ku iterambere ry'igihugu. Ni guhindura imyumvire nicyo kibura, kandi kiri ku nzego zose, kuko hari abafite ubumuga benshi banize kubona imirimo cyangwa se kujya no gukora ibizamini mu nzego za leta, usanga bigorana atari uko batabishoboye ahubwo ari uko babahinyuye. Ndavuga abo bantu bo mu nzego zitandukanye bo batiyumvisha ko umuntu ufite ubumuga ashobora kugira icyo ageza ku muryango nyarwanda.
Urakoze cyane Leonidas. Reka twakire na Inosa ku murongo wa telefoni kandi tumushimira kwihangana. Inosa, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Yego, murakoze cyane.
Uherereye hehe?
Ndi mu Burundi.
ni ikibazo cyangwa ni igitekerezo?
Ni ikibazo.
Ariko uri ahantu hari urusaku rero.
Ndi mu Buyenzi mu gisagara cya Bujumbura.
Urwo rusaku bikomeje gutyo ntibyakunda. Reba uko wigira ku ruhande ufate ijambo wasabye. Komeza.
Mana wabata nane nyimpomye mu gusikiriza makuru mu gucohoza biroroha cyane. Nankwirikite ingorane nyinshi bahura.
Ikibazo cyawe sinzi niba acyumvise. Bwana Leonidas, ikibazo cya Inosa uracyumvise?
Ikibazo rero ni uko bo ntabwo byoroha, no ku bandi badafite ubumuga ntabwo byoroha, ariko imbogamizi umuntu agenda arwana nazo agashobora kuyageraho. Nibyo navuze, amakuru asabwa kujya kuri internet, navuze ko hari ikoranabuhanga ridufasha natwe kuyasoma tukaba twayasesengura tukayageza kuba dukurikiye, hanyuma asaba ko tujya kuyashakira mu bice bitandukanye by'ahantu runaka bitewe n'inkuru igezweho cyangwa bitewe n'icyo dushaka, nabwo turagenda tukajya kuyashaka. Birumvikana dufashijwe n'abantu runaka cyangwa se dufashijwe n'inzego, kuko hari itegeko ryemerera abantu cyangwa se itegeka abantu gutanga amakuru. Ubwo rero natwe imbogamizi ziba zirimo, ariko tugerageza guhatana nazo kandi amakuru tukayageraho.
Nko ku bijyanye no gusoma amakuru, nk'ubu tuvuge hari amakuru ya Champions League ari kuri internet, ubasha kuyasoma gute? Hari uvuze ama software mukoresha, sa nk'ubivuga mu buryo burambuye, uduhe ishusho y'ukuntu bigenda, y'uko bigenza kugira ngo ubashe gukurikira amakuru ariho agezweho ku isi kuri internet.
Bo ni ukuvuga ngo mfunguye computer yanjye, nk'uko nabivuze harimo software ziba zabigenewe, burya no muri buri computer yewe ibamo, nta nubwo ari na computer y'umwihariko ku muntu ufite ubumuga bwo kutabona. Harimo rero software yitwa JAWS cyangwa se hari indi yitwa NVDA, iyo imwe muri iyo iri muri computer yawe urayifungura, hanyuma ni application ifite ijwi ku buryo ryajwi aho ukanze hose kuri computer rikubwira riti ugeze kuri iki. Niba ari kuri internet wakikaho akakubwira ko ugeze kuri internet, ugafungura ukandikamo website runaka, hanyuma wamara kuyandikamo igafunguka, hanyuma ukagenda ukoresha amabuto ari kuri computer ushakisha inkuru runaka, link runaka, hanyuma wagera ku nkuru ukayifungura, wamara kuyifungura ukagenda uyisoma cyangwa ryajwi rigusomera, hanyuma wamara kuyumva ubwo nkayishyira mu nyandiko yanjye ya Braille kugira ngo nze kubasha kuyisoma noneho ndi muri studio. Ubwo namara kuyishyira muri ya nyandiko yanjye nkajya gupresenta muri studio n'abandi nyakura muri ya nyandiko yanjye ariko nayasomye kuri internet nifashishije ya computer na ya software irimo ahoze nsobanura. Muri make ni uko nguko bigenda, hanyuma wenda ku majwi cyangwa se kuri za interviews nakuye kuri stade cyangwa se ku bantu runaka no kuzeditinga, nabwo nkoresheje application ya Adobe Audition nkayeditinga, nanone nifashishije ryajwi nibyo rigenda rimbwira shortcut runaka nshobora gukoresha kugira ngo neditinge. Niba ari akantu nshaka gukuramo mu ijwi katagenze neza nkakuremo, niba hari akantu nshaka kongeramo nako nkongeremo, nuko nguko muri rusange bigenda kugeza igihe mboneye amakuru nkeneye ayageza ku bakunzi b'igitangazamakuru cyangwa se ku bakunzi b'icyo kiganiro.
Ni ukuvuga yuko ushobora no gukora montaje y'amajwi kuri Adobe Audition wifashishije iyo software, ku buryo wakuramo ibyo udashaka cyangwa se ukegeranya amajwi uko ubishaka ukoresheje iyo software?
Birashoboka rwose, birashoboka. Yewe nkanoherereza n'undi muntu nk'uko tuvugana uri muri Leta Zunze za Amerika, imeri yawe nkahuhoye kohereza hijwe nka rya tacinga rikakugeraho byemye nkuko nabandi bashobora kubikora nta kibazo.
Icyo gihe ariko abo muri kumwe muri studio iyo babona urimo gusoma ukoresheje ibyo bikoresho obo baba bameze nkaho ari ukubibona bugani ntabwo baba bazi byurimo.
Bo kubera ko tuba tumaranye igihe dukorana mu minsi ya mbere nyine nabo babibaza, ariko abenshi tuba dukorana tuba tuziranye, hari uburyo ki twishanja ibitekerezo cyangwa se n'amakuru turi kuvuga, uburyo ki tuba twayagabanyijemo ibice barabimenyera, nubwo waba atazi iyo nyandiko bagenda babimenyera gahoro gahoro.
Radio Ijwi rya Amerika, reka twakire na Emmanuel.
Hello?
Emmanuel, turakumva, ikaze mu kiganiro muri sanga.
N'umuntu nagiye kumwumva numvise afite uburyo bw'ikoranabuhanga rikomeye, byumvikane ko afite ubumenyi muri we. Ariko nagira ngo kerekeye ku Rwanda. Sinzi niba yaba ari kunyumva.
Arakumva.
Yakorwa kugira umupira wo mu Rwanda utere imbere, cyane cyane noneho mu babana b'ubumuga, kugira ngo birusheho kugenda neza. Ubona ko ari igice ubona kiri hasi cyane, ntabwo ubona harimo ingufu cyane ku buryo ukurikije uko ahandi usanga urwego rwawo rwarazamutse.
Ngewe ntabwo mbashije kumva ikibazo cyawe, sinzi we niba cyumvise, ariko ihangane wongere ugisubiremo ku buryo bunoze twumve icyo ushaka kubaza.
Nashaka kumubaza iki cyatwa kugira ngo umupira w'amaguru cyane cyane ku bana b'umuga urusheho gutera imbere mu Rwanda, kuko ubona ko hasigaye inyuma kwikira uko handi bimeze.
Ye, urakoze cyane Emmanuel. Leonidas, ikibazo cya Manuel uracyumvise?
Arabaza ati ni iki cyakorwa kugira ngo umupira w'amaguru w'abafite ubumuga nawo utere imbere, ahubwo muri iyi minsi ubwo nta n'uhari umukino uhari cyane cyane nk'uko bafite ubumuga bwo kutabona, ni umukino witwa goalball. Goalball ariko naho urimo imboga nyinshi nk'uko yabivuze, ubusanga icyo cyiciro cy'abafite ubumuga bwo kutabona nabyo nta wabwira ku ruhande, ntabwo uwo mukino ushyigikirwa nk'uko umukino nka sitting volleyball w'abafite ubumuga bw'ingingo ndetse na football usanga kiwe, aho usanga amakipe ashobora kuba yabona sponsor akajya gukina imikino hanze, aho usanga urwego ruhari rwitwa NPC rushyira imbaraga cyane muri iyo mikino, ariko ugasanga umukino w'abafite ubumuga bwo kutabona uwo goalball kimwe wenda n'indi mikino y'abandi bafite ubumuga, usanga byo nta mbaraga zirashyirwamo, nta n'ijambo ubona rwose bihagije bafite. Ubwo rero nyine nabyo ni bwa buvugizi twavugaga, inzego ziba zikwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo umukino utere imbere. Icyo cyo ni ikibazo gikomeye twakomeje kugenda turwana nacyo, wenda hari igihe kizagera hakagira impinduka zibaho, ariko byo birakenewe kuko ni umukino uri inyuma kwari raporo y'iyo mikino navugaga y'abafite ubumuga bw'ingingo hano mu Rwanda.
Reka twakire na Lambert.
Yego.
Ikaze mu kiganiro muri sanga, Lambert, urahagana he?
Ni Lusaka.
Lusaka muri Zambia? Amakuru ki yaho muri Zambia?
Amakuru ni Zambia.
Nuko. Nuko rero ni ikibazo cyangwa igitekerezo?
Harimo ikibazo hakaba n'igitekerezo bitewe n'umwanya muri bumwe.
Oya, turawuguhaye rwose, ivuge wivovote.
Icya mbere ni ugushimira Leonidas kabisa, nziza ko ari nawe muntu wenyine ufite ubumuga bwo kutabona ubasha gukora itangazamakuru kandi akabikora akanabikora neza. Twaramukunze ku maradiyo yagiye akoraho, yaba Radio Sarusi, yaba Isango Twari, twari tuzi kanareba, ariko nyuma tuza kumenya ko ari umuntu ufite ubumuga bwo kutabona kandi agakora analize kabisa nk'umuntu wari uri ku kibuga nk'umuntu warebye, ariko kabisa kuba baca kubikora gutyo ndo ni umuhate yagize na leta imufashamo kwemba.
Lambert, ntabwo dushoboye gukomezanya, umurongo we uracitse, ariko turamushakisha mukanya nagaruka turamuha komeza ijambo abaze nicyo yashakaga kubaza. Ariko yaravuze ati wagize umuhate aragushimira ati wenda na leta ibigufashamo binyibutsa yuko ntakubajije hari icyo muri iyo nzira ya ndende wagize hari icyo leta yagufashije Leonidas
cyane mu bijyanye no kwiga urumva bikoresha bimwe na bimwe babihenze ndetse no kutwemerera kujya mu mashuri kuko mbere ndavuga nka mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 kugira ngo ubone ufite ubumuga mu mashuri ya leta ya segonderi ntibyabagaho. Nyuma ya Jenoside rero hakozwe byinshi, ubuvugizi burakorwa dushobora kugera muri segonderi mashuri ya leta, hanyuma haza gukomeza ubundi buvugizi tujya muri za kaminuza. Ibikoresho nabyo byari bikenewe, ni leta yagiye idufasha kubibona, navuga ko ari icyo kinini leta yagiye idufasha gutuma tubona uburenganzira bwo kujya mu mashuri kandi bitarabagaho mu myaka ya mbere.
Sinzi niba Lambert yaba yagarutse ku murongo cyangwa Lambert uranyumva?
Ndikubumva.
Murongo wari udutengushye, telefoni yari ibizanye buriya by'ikoranabuhanga ntawamenya, ariko wari ugifite ijambo ryo gushima utarabaza ikibazo cyawe, komereza aho wari ugeze.
Icyo nakoraga kwari ukumushimira kandi numvaga nari nabitoje. Icyo nagira ngo mubaze, ese nagira ngo mubaze ni cyo cy'amatsiko mu by'ukuri ko iyo arimo gukora ikiganiro abivuga nk'uwabibonye cyangwa se nk'uwari uhari, aba hari irindi koranabuhanga akoresha ku buryo amenya ibirimo kubera ku kibuga, kugira ngo wenda anazanabikoresha kuko numvaga akora amanalize kuri bantu b'imari bane, ukumva kabisa ari nk'umuntu wamukurikiye kandi wose ibyo avuga akaba atari ukubeshya, ari ibintu nyabyo. Ikavuga se yabakura hehe, amakuru yabakura he, yabibona gute? Yaba ni ikibazo cy'amatsiko, mbega cyerekeye ibyo ngibyo nagira ngo mubaze. Icya nyuma nibidagira ngo mubaze kugira ngo nsoze, ni ikibazo cyerekeranye na sosiyete n'iki nuko abantu babayeho, nubwo atari wena nakakibajije ariko nawe aragira icyo abivuga kuko abyumva. Hari ukuntu bagiye bahindura amazina y'abantu bafite ubumuga, kenshi ugasanga ngo ntabereye imico yabo ngo igezweho, ngo wenda tuvuge sinzi niba nabivuga ariko ntabwo byemewe, ukumva wenda tuvuge ngo impumyi, sinzi ko ari ukuvuga ngo umuntu utabona n'andi nkayo nyine, we abyumva ate? Ese hari amazina yabugenewe yaba akoreshwa nk'uko wese kuvuga ngo uravuge ngo umuntu ufite ubumuga avuga ati noneho impumyi yasimbuwe n'izina runaka, ikiragi gisimburwa n'izina runaka, n'andi nkayo gutyo nyine, ku buryo twajya tugira wenda babyumva gute? Ese bigenda yumva byagenda yumva mbega nyine twabifata gute, cyangwa se twajya tuvuga dute ku mazina nyayo y'abantu bafite ubumuga atari ukuvuga ngo wenda umuntu uramubonye afite umureko utamenye kumwita atamenya mbega izina nyaryo, umuntu yakamwica kuko ayari ariho mbere bavuze kuko ngo abatera ipfunwe aya yasimbuye gusa kinitu nayazi, ariko hari icyo abiziho yadufasha cyangwa se hari ahura nabyo bakazabikorera ubugororangingo tukabimenya neza ku buryo umuntu atazavuga ngo utakwita umuntu icyo adashaka, ariko nanone utabura icyo umwita, ahubwo akagira hakaba hari ikindi avuga ati ndashaka kwitwa gutya bitewe n'uko meze. Murakoze.
Urakoze cyane Lambert, ugira umunsi mwiza aho ngaho i Lusaka muri Zambia.
Murakoze.
Bwana Ndayisaba, Lambert abajije ibibazo bibiri, ngira ngo wabyumvise neza ushobora kumusubiza.
Iyi hari ikibazo yabajije ariko ndumva icyo nibutse gusa nibuka nimbuka n'ikindi yabajije cy'uko hari ikoranabuhanga ridasanzwe naba mfite rituma nshobora gusesengura ryaba Neymar cyangwa n'abandi bakinnyi. Nibyo navuze, abanyaburayi bo basa n'abadutanze imbere baba bafite detaye zose ku muntu cyangwa se baba bakoze statistike bagasesengura ku buryo bwimbitse, ku buryo iyo usomye cyane naho waba utari uri ku kibuga cyangwa naho waba utabona, iyo usomye cyane kandi usanzwe uba muri iyo domene urabimenya ukabisesengura. Nta rindi banga rero ni ugusoma cyane kandi nkasoma kenshi, hamwe n'uko kubikunda nahoze bimfasha gutuma sesengura kimwe nabandi nubwo mba ntabibonye ariko banabisomye. Hanyuma icya kabiri icyo ntekereza ku bijyanye n'ibi by'amazina, turacyafite ikibazo mu Kinyarwanda kimwe n'andi magambo hari ibitavugwaho rumwe, kuko kugeza ubu ngubu ntabwo bavuga impumyi, bavuga nyine ufite ubumuga bwo kutabona. Ariko noneho abasesenguzi cyangwa abatera blague bo bakavuga bati none se ko dushaka izina rimwe iyo ikaba ibaye nk'isa nk'interuro ibyo turabifata dute. Ariko ikiriho cy'ingenzi ubundi ni uko umuntu niba nitwa Ndayisaba Leonidas, nitwa Ndayisaba Leonidas, turavuga tuti umuntu yagahamagaye mu izina rye n'ubundi nta mpamvu yo guhamagara ngo impumyi ngo ikimuga. Naho ku bijyanye n'izina rimwe ryo nta ririho, n'ufite ubumuga bwo kutabona, n'ufite ubumuga bw'ingingo, n'ufite ubumuga bwo kutavuga, ni muri iyo sansi niko amazina ateye. Nta mazina ariho, amazina nyine ni izina ry'umuntu Ndayisaba Leonidas Eric, n'ayo mazina naho andi bundi nta nubwo byakabaye biba amazina, ahubwo ubwo tubyita ni inyito, inyito. Urakoze, ndumva aricyo nabivugaho.
Ariko se Leonidas, ibyo bintu binyibukije n'ubundi ikibazo kigendanye n'uburinganire cyangwa se agaciro muri rusange abantu bafite ubumuga bafite mu mwanya wa sosiyete mu Rwanda, ubona abantu babana n'ubumuga bahabwa ako gaciro cyangwa se umwanya bakwiriye kuba bafite muri sosiyete kugeza ubu?
Mu kugeza ubu navuga ko hari ugereranyije no mu bihe byatambutse, nk'uko nabivuze hari ikigenda gikorwa kandi hari intambwe igenda iterwa, ariko nyine urugendo ruracyari rurerure, ruracyari rurerure, cyane cyane ahangeho ndabishingira ku kubona imirimo. Ubona mu by'ukuri hari iki kikenewe gukorwa kugira ngo abafite ubumuga nabo babone imirimo ku buryo bworoshye. Aho usanga niba afite ubumuga bwo kutabona kugira ngo kujya gukora ikizamini mu kigo cya leta, mbere na mbere hari byo nakwita stereotype baba gufiteho, aho bumva ko umuntu ufite ubumuga bwo kutabona cyangwa se bwo kutavuga atakora akazi atagashobora, byonyine kujya gukora ikizamini bikaba ingorabahizi. Hanyuma hakabaho no mu bindi bisanzwe, kuko hano mu Rwanda haba uburyo bwo gufasha abantu bafite ibibazo binyuranye buhari. Aha navuga wenda nk'ubudehe, aha navuga nka hari imirimo ibaho yo yitwa VUP bifasha abafite abatishoboye. Ahanini usanga kugira ngo jyewe wenda nimubonje nta bushakashatsi nari nabikorera, ariko kugira ngo uzabone ufite ubumuga wagezweho ni nagira inka, ufite ubumuga muri VUP bagenera amafaranga y'ingoboka, ari nayo mpamvu usanga nk'abafite ubumuga muri iyi Kigali cyangwa se mu tundi duce usanga bari ku mihanda bakavuga ngo hari uburyo kibafashwa, ariko ntabwo biragira ku kigero cy'uko koko umuntu ufite ubumuga yumva afashijwe ku buryo buhagije, ku buryo nawe avuga ati nyamara nanjye hari ukuntu mbayeho kandi bishobora kuba byabyara umusaruro. Ariko nk'uko nabivuze hari intambwe imaze guterwa, hari ugereranyije no mu bihe byashije, hari intambwe imaze guterwa, twizera ko mu myaka iri imbere wenda ibintu bizagira bikajya mu buryo nk'uko abantu tubyifuza.
Radio Ijwi rya Amerika. Undi munywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Tuyisenge Olivier aranditse ati narangije kwikuramo ko umuntu ufite ibisabwa ari we ugomba gukora ibintu neza, ahubwo nasanze iyo sosiyete itaguheje nawe ntiwihe imipaka wakwerekana byinshi cyane. Aravuga ko turemye mu buryo ubuhambaye, bityo natwe tukaba duhambaye. Twakire Fidel Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze.
Urahagana he Fidel?
Nje ndi Bujumbura mu Burundi.
Ye, ni ikibazo cyangwa ni igitekerezo?
Ni ikibazo, nakabazo mfise kamatsiko. Kuko ngerageje gusoma ingene mwari mwanditse kuri Facebook mwavuga yuko ngo ari umuntu afite ubumuga bwo kutabona neza.
Neza
muranyumva?
Neza ntabwo twashyizeho, nibwira ko twavuze ko afite ubumuga bwo kutabona.
Eko, murakoze kumusora. Abadafite amatsiko yo kumenya neza uwo mwuga numva akora wo gutangaza makuru y'inkino abigenza gute cyangwa gutangaza gute makuru y'inkino mu gihe atabona ibyo ari karatangaza neza donc ni mu gihe terambere rihari nshobora kumufasha ku buryo ashobora kugera kuri ibyo bintu kandi kandi sara ku murakoze
Efide ubanza ariko ibyo ngibyo yari yabivuze sinzi igihe watangiye gukurikirana ikiganiro yabaye nk'ubisobanura ariko reka ne kumubuza ahubwo mwemerere niba yemera ko kongera kubisubiramo akagufasha ariko yari yabivuze
ndabikurikirana radio ndabarira mu
facho Fideli ndabisubiramo ni kwisha hari ikoranabuhanga rihari aho tuba dufite computer zirimo ama program afitizwi aho ujyamo wafungura hanyuma kujya kuri internet ugashyiramo website ushaka niba ari utekereza ko iriho amakuru y'inkino ayumizeye ahandavuga nka itangazamakuru nka Daily Mail The Sun n'ibindi bitangazamakuru binyuranye hanyuma ugasoma makuru ariho ugasoma inkuru yose hanyuma namara kuyakusanya nkayageza kuba nkurikiye mu kiganiro ngo nta nubwo ari n'amakuru y'inkino gusa nshobora gukusanya nshobora no kujya no mu makuru asanzwe niba hari ayo ndi bugeze ku bantu nkajya kuri AFP nkajya kuri Jeune Afrique nkajya kuri BBC nkajya kuri Reuters nkashaka amakuru nshobora kuba nageza ku bakunzi banje cyangwa se kuba bari bari gukurikire amakuru niba ndi gupresenta amakuru asanzwe nuko nguko hanyuma ibindi byo kujya kuri tele cyangwa se ku mastade mu makuru y'inkino nkorana n'abandi banyamakuru bakamfasha bakambwira uko byifashe ibyo gutanga interview nabyo njya gushaka abantu bakankeneye bitewe n'icyo mbakeneyeho bafata interview nkaza nkazitunganya nkazigeza ku bakuru iki kiganiro nta kibazo
Urakoze twakire na Castro.
Yego mwize.
Mwireho. Murahagana he Castro.
Tendi Kigali. Kigali mu Rwanda mu kafe.
Murongo wa telefoni ko numva usa n'urwaye. Gerageza gusa no guma hamwe twumve ko bidukundira. Castro sinzi telefone yawe ndumva itameze neza.
Hello?
Oui. Ntabwo dushoboye gukomeza kumukurikira Castro ubwo turongera tumuhamagare mu kanya twumve ko umurongo we ugenda neza. Bwana Leonidas rero ndabona dushigaje iminota 12
yego
reka duse nabagaruka muri rusange ku nama ushobora gutanga niki kintu gishobora gukorwa kugira ngo abandi bantu babana n'ubumuga bwo kutabona by'umwihariko cyangwa se ubundi bumuga muri rusange bashobore guseruka no guserura impano ibarimo nkuko byakugendekeye niki kintu wumva gikwiriye gukorwa kugira ngo binyure muri iyo nzira
murakoze ubwo inama ndasa naho ndi buzitanga ubwo ku nzego ziri hari urwo rwego rw'abafite ubumuga icyo nababwira nuko icyambere batagomba kwitinya bakumva ko byose bishoboka mu gihe afite impano mu gihe yumva hari icyo yakora yashyiramo imbaraga kandi akagikunda ariko hakazaho n'ikindi cyo kwiyakira kumva ko niba ufite ubumuga bwo kutabona urabufite kora ibyo wumva ushoboye mu bushobozi bwawe ntiwumve ko uyinegirije cyangwa se niba ufite ubumuga bwo kutabona ngo wumve ngo byarangiye hanyuma sosiyete nayo cyangwa se abantu baturanye cyangwa se babana n'abafite ubumuga nabo bakumva ko bashoboye bakahindura imyumvire bakumva ko umuntu ufite ubumuga niba ufite uri umubyeyi ufite umwana ufite ubumuga ukumva ko utagomba kumunegrija nawe ugomba kumushakira ibishoboka byose niba ari kwiga nawe akajya kwiga nk'abandi kandi ukamwitaho ukamuha ibyo akeneye nk'uko n'abandi nabo ubaha ibyo bakeneye ndavuga abadafite ubumuga hanyuma inzego za leta nazo zigakomeza zigashyira imbaraga mu gufasha abafite ubumuga cyane cyane ariko bakabanza bagahindura imyumvire ko kugeza ubu ngubu nubwo tuvuga ngo hari byinshi byakozwe nahoze mbigarukaho cyane cyane ubu ngubu dufite umubare munini w'abafite ubumuga bwo kutabona bamaze kurangiza amashuri haba muri ibitangazamakuru ndi kuvuga nkoramo haba mu mategeko hari abanyamategeko bafite ubumuga bwo kutabona haba muri psychologie clinique haba muri mu bya sociologie mu nzego zitandukanye harimo abafite ubumuga bwo kutabona barangije ariko kugeza ubu ngubu umubare w'abashobora kubona umurimo uracyari muto cyane bidatewe n'uko badashoboye ahubwo bitewe na ya myumvire navugaga ikiri hasi y'abayobozi b'ibigo bitandukanye y'abayobozi b'inzego zitandukanye batumva ko guha umuntu ufite ubumuga bwo kutabona akazi bishoboka harimo bakubwira ngo yajya dukerereza harimo bakubwira ngo yajya turushya ariko icyo navuga cyo ni ukumva ko umuntu ufite ubumuga bwo kutabona cyangwa se n'ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose aramutse ahawe ibimufasha cyangwa se bimworohereza mu kazi nawe yakora so icyo navuga rero kikubiye muri byose kiri kubakubye ni abantu guhindura imyumvire bakumva ko umuntu ufite ubumuga yakora mu gihe yaramuka yoroherejwe mu kazi
mu buryo budashidikanywaho ubushobozi urabufite kandi nibwira ko byagaragaye haba mu mashuri haba no mu byo ukora kuko ugeze no kumbwira uti jyewe natsindiye lisansi yanjye nayitsindiye ku manota yo hejuru hari n'abantu wenda banabona ariko narushije waruvuze rero mukanya uti imyumvire y'abantu ku bijyanye n'abafite ubumuga hari igihe igira ingaruka ku babana nabwo wowe mu mikorere yawe by'umwihariko muri ibi wakoze by'itangazamakuru kuba udafite akazi hari ubwo iyo myumvire yaba yaragize uruhare mu kukudindiza cyangwa mu gutuma ubu ngubu uba nta kazi ufite
iyo myumvire yagiye nanjye ngiraho ingaruka kuko ndabyibuka neza hari ubwo nigeze gukora ikizamini hari mu bihe byo hambere nta wabica ku ruhande nubwo bavuga ko kandi na komisiyo y'abakozi hano mu Rwanda nayo irabyemera ko ibizamini byo mu minsi yo hambere byazagamo ibintu bidasobanukitse hari ahantu nigeze kujya gukora ikizamini icya mbere mbere yo kujya kugikora mbere yo kwinjira mu kizamini ngo nawe wasaga naho agiye kugikoresha cyangwa se kugisiriza yari ibintu bya mefiance amfiteho ese uri gukora ikizamini te icyo gihe n'ikizamini ntabwo cyari cyanditse muri braille yarandetse ndagikora kuko nari ndi ku rutonde rw'abemerewe gukora ikizamini barakisomera nyandika muri braille nkikora muri braille ndangije mbasomera ibyo nanditse bari byo bakosora ibyo nabyo nta kibazo iyo itase ndayirenga nkora ikizamini cyanditse ndagitsinda icyo gihe ndabyibuka bari bafatiye ku manota 80 ngira 59 njya muri batanu ba mbere njya ndi uwa gatatu batanu ba mbere aribo bemerewe gukora interiviyu ngeze kuri interiviyu ntabwo rwose na n'ubu ndacyemeza ko aho hantu naharenganiye nashobora kuba nari kuhabona akazi ariko kubwo ibintu by'imyumvire ni wenda n'ibyo bibazo byari biri mu bizamini byo muri ibyo bihe niba mbyibuka neza hashobora kuba hari nko muri 2012 ntago ako kazi nakabonye kandi rwose ku giti cyanjye nabonaga ibyo nasabwaga gukora nabikoze
ye ku murongo wa telefone reka twakire Joshua
hello
urahagana he Joshua ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nagomba kumubaza Leonidasi umwuga wo kumenyesha amakuru agenda na ubumuga bwo kutabona bibamworohera abikora gutya
ariko ibyo bintu amaze kubivuga kabiri kose hari abantu babiri babimubajije Joshua sinzi niba ariyo ugitangira gukurikira
niyo nari ngitangira sinari hafi y'akaradiyo
Leonida ndabona hasigaye minota 5 ariko ubanza cyajyaga kuba ikibazo ukomeza gusubiramo buri mwanya abantu bose bafite ayo matsiko Joshua hari ikindi kibazo cyangwa igitekerezo ufite cyangwa duhe umwanya Leonidas
igitekerezo nawe kwari kumutera intege kuko ishobora bake abandi bantu yatugendana ubumuga kanaka usanga tubabanebye.
Eh, urakoze cyane Joshua, ugira umunsi mwiza aho ngaho mu Burundi.
Sawa sawa.
Leonidas, tutarakira Joshua waruvuze, warumaze gusangira natwe ibyakubayeho, utekereza ko hari abandi bibaho kandi bafite ubushobozi bakoze ibigomba gukorwa ariko kubera iyo myumvire ntibigende uko byakagenze?
Yose nemeza ko bahari, nubwo ntabo kandi twavugaho cyane cyangwa se ngo ndye mvuge ngo nakoze ubushakashatsi, burya abashakashatsi bavuga ko ikintu utakoreye ubushakashatsi rimwe na rimwe ku cyemezo cyangwa se ngo navuge igireho detaye nyinshi biba bigoranye. Ariko none se niba n'ubundi no mu basanzwe badafite ubumuga binuba bavuga bati imitangire y'akazi nini uburyo ikizamini gitangwamo n'akazi gatangwamo ntibisobanukitse, ubu twakwibwira ko bigeze ku muntu ufite ubumuga ni gusa bitanditse byanze bikunze, nta kintu yakwironkera, kandi n'abadafite ubumuga n'ubundi nabo basanzwe bataka. Biriho rero rwose, biriho, birahari, ni byinshi cyane.
Wari watanze ubutumwa muri rusange kare igihe twavugaga kuri icyo kibazo kigendanye n'uburinganire, nkubwira nti gira icyo ubwira abayobozi, ariko noneho ndagira ngo by'umwihariko ugira icyo ubwira uwo muntu wemeza ko yakurenganyije, wemeza ko wari ufite ubushobozi bwo gukora ako kazi ariko akaba atarakaguhaye, gira nk'ubutumwa wamubwira, nubwo tutakwihandagaza ngo tuvuge ko yakakwimye kubera iyo mpamvu, wenda hari uwakurushije amanota, wenda biterwa n'abari kuri ku kanama nkemurampaka, ariko biramutse bimeze uko wabyiyumvisemo wamubwira iki?
Bo, icyo navuga nacyo nyine nabwira, uretse ko n'ubwahindi bwa butumwa nubwo bugenewe bene nk'abo bayobozi b'ibigo bitandukanye, n'ukumva ko umuntu afite ubumuga iyo nabasigaye nk'ubwira arashoboye, bamugirira icyizere, nanahigwa bamusezerewe nk'uko basezerewe n'abandi. Ntabwo umuntu ari we wa mbere waba usezerewe, kandi gusezerera umuntu ufite ubumuga wari wamuhaye akazi ugasanga atagashoboye nabwo si icyaha, nta n'ubwo waba uciye iteka. Rero icyo mbwira abantu cyangwa se icyo mbwira abayobozi cya mbere ni uguha umuntu icyizere mu gihe yakweretse ko afite ubushobozi, hanyuma wenda ibindi bikazaza nyuma, ariko icyizere wakimuhaye kuko ubushobozi bwo aba yabukweretse. Ntekereza ko ari bwo butumwa bw'ingenzi natanga, yewe tuzanakomeza no gutanga. Ejo bundi hari umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga, ndabizi amadiskuru azavugwa, bavuge bati twageze kuri ibi, abafite ubumuga twafashije ABCD. ariko nk'uko nabivuze, nibyo koko hari ibyakozwe byinshi kandi umuntu atakwirengagiza, ndetse tunashima, ariko ntihashyirwe n'imbaraga wumve ko n'umuntu ufite ubumuga nawe yakora, kandi natwe tugira umwanya. Hanyuma ikindi umuntu yasaba ubuse ko nibyo ugeze gukomeza avuga tuburinganire, ubu ko bavuze bati nyamara abagore mu kazi nibaye benshi, uwapurayinga niba ari umugore byaba ari akarusho, ndetse ibyo bintu bakabishyiraho kandi abantu bakitabirwa, ndetse abagore bakabona imyanya mu kazi, kuko batavuga no ku bafite ubumuga kugira ngo nabo babone akazi kandi nabo bashobore kwibeshaho muri iki gihugu.
Leonidas Ndayisaba, ndagushimiye cyane kuba wakiriye ubutumire bw'Ijwi ry'Amerika, kandi nanagusaba ngo ubutaha nitwongera gukenera kuganira nawe uzongere duhakanya.
Murakoze cyane Joffre, nanjye ndabashimira ko mwangize umutumire wawe uyu munsi. Ntekereza ko Ijwi ry'Amerika rigera hose kandi ritanga ubutumwa, hari benshi baba bagize icyo bunguka, hari benshi baba bagize ibyo bumvamo. Ubwo rero n'ubutaha rwose nta kibazo, igihe muzankenera cyose turi kumwe, nta kibazo.
Urakoze cyane. Reka nshimire na Shadra ku buhanga bw'ibyuma, hamwe na Fasil Gabehu wegeranyije aya majwi. Mwe mwese aho muri mukurikiye Ijwi ry'Amerika, by'umwihariko abari hano muri Amerika, ndabifuriza umunsi mwiza w'umuganura. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, mukomeze kugira umunsi mwiza.